Intiga Shiinaha ayaa waxaa gabi ahaanba dalka u fariistay 3 milyan iyo 500 arday in ka badan imtixaanka dugsiga hoose ee galaaska 8aad ee KCPE iyo waliba sidoo kale imtixaanka KPSEA fasalka 6aad. Magaalada Mombasa ayaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ay sida wanaagsan ardaydu ay uga soo qayb qaateen imtixaanka, waxaana booqanay qaar ka mid ah iskuulada imtixaanka ardaydu ay ku sameynayaan. In ka badan 10,000 arday ayaa waxay u fariisanayaan dugsiga hoose dhexe imtixaankiisa KCPE iyo waliba sidoo kale KPSEA, iyadoona ay dowladda barasaabka ee ismaamul goboleedka Mombasa ee Cabdisamed Sharif Nasir ay bilowday inay qaybiso quraacda ardayda lacag la'aanta ee loogu talagalay ardayda sameynaysa fasalka 8aad imtixaankiisa. Warbaahinta Star ayaa waxay booqatay xarunta iskuulka Star of the Sea oo ka mid ah 6 deegaan xildhibaan ee ismaamul goboleedka Mombasa ee laga qaybinay raashinkan, iyadoona halkaas aanu kula kulnay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee ismaamul goboleedka Mombasa, Dr. Murali Kame.
Huyo ni waziri wa education Mombasa County, Dr. Murali Kame. Ikiwa leo tuko katika hii center hapa ya Mvita, Star of the Sea. Lengo kubwa likia ni kutimiza ruwaza na manifesto ya His Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nasir kualisha wanafunzi wale ambao kwamba wanafanya mtihani. Na jambo kama hili limekuwa likifanywa kila mwaka, lakini mwaka huu tuweza kusema linafanywa kwa mafanikio makubwa sana. Tumechanganya wanafunzi wote, shule zote za private pamoja na shule zetu za public.
Barasaab ka ismaamul goboleedka Mombasa Cabdisamed Sharif Nasir ayaa waxa uu sheegay inuu ballan qaadayo arday cunta la'aan uga baaqan doona imtixaanka inay san jiri doonin ismaamul goboleedka Mombasa.
The county government of Mombasa, for all candidates was standard 8. All their meals during exams itasimamiwa na serikali ya county ya Mombasa. Please let us make sure that no parent pays any money. Na kama mzazi alilipa hiyo pesa wapatiwe mtoto wale happy nayo baada mtihani. Wamefiga fujo wale sawa sawa mwalimu sio? Yes, and I think we'll do the standard 8 because it's a 2-day exam. The form 4 logistics might be tricky, but we will also be considering what needs to be done maybe from next year kuweza kwa supply the dry foods to the schools waweze kuwapikia. But for these exams we will definitely be providing all the meals for all the candidates in primary school, FOC, courtesy of the county government of Mombasa. Asanteni.
Waalidiin badan ayaa waxa ay bogaadiyeen talaabadan ay dowladda ismaamul goboleedka Mombasa ay qaaday ku qoodinayso ardayda imtixaanka u fariistay, taas oo ay sheegeen inay ka rajaynayaan ardayduna inay doorkooda ama kaalintooda ay ka soo baxaan. Maxamed Cabdi Bawtaan, warbaahinta Star, magaalada Xeebeed Mombasa.